Ntombazane ngitawuvule ungavuli yini inkinga ntombazane mina ngiskele mkhili ngiyavula ngiyavala dala ngicela ntombazane ngitawuvule ungavuli yini inkinga ntombazane mina ngiskele mkhili ngiyavula ngiyavala
Let me unlock your heart. Let me unlock your mind.
We are some teaching order.
Let me unlock your heart. Let me unlock your mind.
I saw this so bona corner.
Let me unlock your heart. Let me unlock your mind.
We are some teaching order. It's still okay.
Ntombazane ngitawuvule ungavuli yini inkinga ntombazane mina ngiskele mkhili ngiyavula ngiyavala dala ngicela ntombazane ngitawuvule ungavuli yini inkinga ntombazane mina ngiskele mkhili ngiyavula ngiyavala
It's still okay. Oh baby, yes. You know I'm feeling charmed. Oh sweetie, yeah. You know I'm feeling bomb. Ngiyavula la kuvalwe khona Ngiskele mkhe Ngiyavula la kuvalwe khona
Let me unlock your heart Let me unlock your mind
Ngiskele mkhe
Let me unlock your heart Let me unlock your mind